olo e whaafafonga ili SBS Samoan. Sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
E le i mōli mawina i ao te aroa ni sila i ise au ngā tūpulanga, ma le tātou au ngā tūpulanga le nei. Se whaalawe lawe whaanātūra e pe o le awhāna a fia i le motu i mātū o Aotearoa i le aso na nafi. Na o le mālosi o Cyclone Gabrielle i matangi e se lau whāsa fulu kilomita i le itūlā le mālosi. E to a whātangata ua whaamao ni e le māliliu, ai o lo iei le popolenga i le siliatu o le awhai pe a matala ngā luenga to e tāpena ma to e whaamamā. E ova i le lua se lau tangata na lawea ina e vaalele helicopters a le military o nisi na mōli mawina le fe ausi ese mai o lātou whale ma ainga. I se whaamatalanga mai leo leo, e afe whā se lau maona tupu tangata e le o maua iei se fesa o tainga po o se whaamatalanga i le teimi nei. Ma ua mōli mawina le te tele o lōlonga matawhenga i le pito ilunga po o le itu i mātū o le motu i mātū o Nipsila. Na whaalia le minisita o au au nangana vea i Kieran McNulty, e ui ua mou e se atu Gabrielle, ai olo o iei pea le atunuu i se tūlanga lamatia.
As you'll be aware, Cyclone Gabrielle has moved off the coast of New Zealand, which means we, thankfully, are through the worst of the storm. But we're not out of danger yet.
E toa se fulu maletasi yafe maona tupu tangata ua le aini fale e nono fua i le taimi nei. Ma na iei se taimi i le aswana nafi ma le pō ana pō, e ova i le lua se lau lima se fulu afe tangata na motu sia fe so o ta inga i le telefoni, atoa i le malosi e le tise.
All the houses were flooded up to the guttering, total devastation through the Dartmoor Road. It's all had it, so livelihoods lost. What do you say, really? It's
heartbreak. Ona ole te tele o Timunga, na mōli mawina ai le solo ole ele ele, matanu mi ai nisi o fale. Mai le to a whā o tangata na māliliu, pe ua māliliu mai le nei whalavelave, e ao fiai maseta mai titi.
This is incredibly upsetting for everyone involved, and my thoughts are with the family and friends as they face this tragic loss. My thoughts are also with the entire Hawke's Bay community and the first responders who were on the scene.
Le minisita o auaunanga la veai i Aotearoa New Zealand, Kieran McNulty. Ua whatunuina e le pālemia Chris Hipkins, se vai teimi o whaalavelave whaafuasei se state of emergency mo le vai aso atoa. Ma ua ofoinatu fesoaswani mai au se talia nei, Atoai ma Peretania. Ole reporti na whamau popoina e Lucy Murray, mōle SBS News.
Toi fia whaafafonga i nisi tala whapea? Whaafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.